Government etegeza sanga bwekola ekisoboka okumaliriza enkola n'amateeka oluvannyuma lw'okwebuuza ku bakwatibwako olw'okusawo yinsuwa y'ebyobulamu y'abannayuganda bonna. Kidiridde enteekerezo okuyisa etteeka erisawo National Health Insurance Scheme okugwamu omukoosi ng'embeteza eva ku bannabyabufuzi abamu okugisimbira ekkuuli kw'ossa ne bannansi abamu okugiwakanya naddala bwe kituuka ku nsimbi omuntu z'alina okusasula okuganyulwa mu yinsuwa eno. Atwala ebyobujjanjabi mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Olaro ategeezezza nga bamaze okwebuuza ku bantu abawera olw'okumulungula ensonga ezibaddeko okusika omuguwa n'agattako nti gavumenti eri kumaliriza byetaagisa omulina okubaga etteeka olwo yinsuwa y'ebyobulamu y'abannayuganda bonna etandika okukola. Bino Olaro abyogeredde mu nsinkano n'abakwatibwako yinsuwa y'ebyobulamu ku Sheraton by Four Points. Ye ssenkulu w'ekibiina ekitaba kampuni za yinsuwa mu ggwanga ekya Uganda Insurers Association Jonan Kisakye ategeeza nti kyetaagisa okutema empenda ez'okumalawo emiziziko egikugidde yinsuwa y'ebyobulamu okwettanirwa bannayuganda.